dhinaca kalena bankiga adduunka ayaa saadaaliyey inay u dhowdahay in 200% ay hoos u dhacayso lacagaha la isugu diro xawaaladaha sanadkan 2020ka sababo la xidhiira xanuunka COVID-19 ee adduunka ka dilaacay dartiin. Haddaba xawaaladaha online-ka lagu diro lacagta arrintani saameyn ma ku yeelanaysaa? Sideese ayaa dadka waayeelka ee tegi jiray xarumaha xawaaladaha ay uga faa'iidaysan karayaan nidaamyadan online-ka ee lacagaha la isugu diri karo? Wariyaha Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa su'aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey maxamed cabdi samad cumar oo ah agaasimaha xawaaladda online-ka ee Tokremit oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain.
Salla socotaba Cabdixaafid, xanuunkan COVID-19 saameyn aad u ballaaran buu ku yeeshay dhaqaalihii adduunka iyo ganacsigiiba. Siiba banka ajnabiga oo iyagu runtii lacag aad u badan oo $1 billion diri jiray sanadkii markaada inshaallaha soo qaadano kasoo dhaafay 2019 dadan 200 million oo ajnabiga oo daafaha caalamka ka shaqeysa ayaa waxay direen lacag $715 billion oo dollarka Mareykanka. Lacagaha la xawili jiray waxay lafdhabar runtii u ahaayeen hawdankoodii iyo bulshooyinkii hay tahay xiimadeed, maadaama markaa waa la xaqiiqo cudurkan caalamiga ahi uu saameyn ku yeeshay shaqooyinkii iyo mushaaradii ee dadku qaadan jireen, waxaa isdhimi kara qadarka iyo lacagta ay dareemaba la soran kara. Xagga kale markaan ka eegno shaqaalaha ajnabiga ama muhaajiriinta ahi, safarka way uga dhow yihiin baa la yidhi, iyo halista cudurradan ninka faafaya sababtoo ah walaal waxay ka shaqeeyaan kooxaha shaqada ama xirfada aan job security-gooda aad u wanaagsanayn, waxay u badan yihiin shaqooyinkaasi safo ay self-employed ku yihiin ama iska u shaqeystayaal ay ka yihiin ama xirfad maalayaal.
Waa tahay maxamed, marka haddii aynu eegno xawaaladihii soomaalida ee ay dadku wax ka diran jireen, saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa marka arrinkan?
Xawaaladihii soomaalida ee ahaa runtii saameyn aad u weyn buu ku yeelanaysaa, khaasatan kuwii traditionalka ahaa ee ama ku yaalay goobaha ganacsiga sida soomaalidu ay leeyihiin ama degmada, sababtoo ah goobahaas oo dhan waxaynu ognahay in badankooda albaabada loo xiray, kuwa furan ee weli wadamada qaarkood aan la xirinna waxaa dhacday in la xadiday ama limit loo sameeyey lacagta intay diri karaan, taasoo dadkii ay option kale ahayn maanta ay haysanin inay isticmaalaan aaladahan casriga ah ee online ka mooyaan.
Dadkeeda waa taqaanaayo sidaad sheegtay, xawaal bay la qabsadeen inay xafiis tagaan ama xarun meel ku taalla, sidee baa sida hawl ula qabsan karaan adeegan onlineka?
Adeegan onlineka horaadi waa mid ka fudud, kolley aaladahan internet loo isticmaalo kamid yihiin social media, Facebook, WhatsApp-ka, kuwaasoo makalubu lamid yahay. Dadkii adduunkii sabab tahay Cabdixaafid, inka waxa noqday waa connected oo dadku smartphones bay isticmaalaan meel walba, wadankii halkanba easy bay u helayaan inay isticmaalaan telefoonadan iPhone-ka iyo Samsung-ka. Way la qabsadeen oo way qabatimeen, adduunka sidii hore maaho dadkii way marka dambeysa way la socdaan, wala talaabo qaadayaan, wala jaanqaadayaan marba wixii soo baxa caalamka. Dadkan taardin garaynana ayaa macaamisheeduna oo dadkan Yurub ku nool, dadka Yurub ku nool way la haystaan inay isticmaalaan aaladaha iPhone-ka. Marka aaladdan kala duwana runtii meelahan markay shaqooyinka buuxsanayaan, foonkii buuxsanayaan oo kale, marka warun cibtay bal aad ku baran karaa. Wixii ay intaa raacsan ee qofkii culays kala kulmana, waxaan u sameynay team customer service oo qofkii luqadiisa kula hadlaya. Haddii ama ruux weyn ama qof runtii ku yar adkaato, dee xal baan u leenahay customer service arrintan ku sheegay 4 saacadood oo luqadooda soomaaliga kula hadlaya, oo step by step la joogay oo la shaqeynaya baan u sameynay oo team u diyaara.
Taasi waxa uu ahaa maxamed cabdisamad cumar oo agaasimaha xawaalad lagu magacaabo Tokremit oo isagoo ku sugan magaalada London, khadka telefoonka ugu rabay wariyahayga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.